know what it is. Let's level. Yeah. Shout out to the beat. Sangoma. The one and only. The last job. Exclusive. DJ Bora Bora.
Dabu tsotse ngempela,
yebo.
Dabu khata ngempela,
yebo.
Ungene kungonanga,
akani njalo,
buka ngo 2.9,
yebo.
Dabu tsotse ngempela,
yebo.
Dabu khata ngempela,
yebo.
Ungene kungonanga,
akani njalo,
buka ngo 2.9,
anganya kwazi ukwenza, enza phela ukwenza ungathi akwazi ukwenza lesa sebenza. Senza kwenzeke singena kubona sebenza, ufuna ukuba fresh ungabe na stress, ufuna ukuphatha abantwana ba fresh. Batsaza batala lemzansi abathanda nokanga abathanda nokanzi angani yakwazi ukwenza isi musuku sidisa isi ngase ngidlule priya senta mase wabuka amakhets when I'm spitting like I'm shooting I'm leaving couple of bruises on this bruises you think in this game is ngaphansi ko-influence otshwali kudakamiswa abantwana nangange isidakwa isidakwa isidakamiswa sidala abantwana breka amakhanda masingena sibona ama-judges angena nizoxolela ngesitomi nisetshisa ngikhokha mangithanda I'm just living adventurous life I live as a murder murder will is a major so blame me no be so dangerous big the fortune no spambele shona pants bakhumbele cause today is Friday sasizoza kuthiwa mgqibelo
dabu tsotse ngempela
yebo
dabu khata ngempela
yebo
ungene ukungonanga
akani njalo
buka ngo 2.9
yebo
dabu tsotse ngempela
yebo
dabu khata ngempela
yebo
ungene ukungonanga
akani njalo
buka ngo 2.9
yebo
thule bani khulume bani kuhluphe bani kuze bani bonke bani sizokhokha mongena mali zozo sizoze bani utata sisikule bani aphume enclan kumele uhloniphe masuku lekhala next level umshosha phansi unina uthula indlona same seven ubona phansi well get to know rap tabs ashintshe kwenza with the flow anginedaba ukuthi ubalwa sezofuna ukuzama kuhlezi kudala igaba nolako luhamba nendlala bheka amandla okuvala amagula amachiya agcwala amagula amanzula ngihubuluza ngigudla naninizobona ngoba kekho ungakhona masenisola gcina ngokusoma ngezinalo mic zihamba iqoma soxola u 2 chord net down ube 3 chord ngespam full force ngegqam too soft ngebats dadada igazi ligijima ngisensile imali ngididiza umlazi sound exclusive pheka sisazenzile
dabu tsotse ngempela
yebo
dabu khata ngempela
yebo
ungene ukungonanga
akani njalo
buka ngo 2 chord net down
yebo
dabu tsotse ngempela
yebo
dabu khata ngempela
yebo
ungene ukungonanga
akani njalo
buka ngo 2 chord net down
I got couple of flows when I spit I'm spitting I got couple of flows I'm like whipping it kicking it with this couple of flows got in petty punch the seats and when I keep enemies close laphuma khona kulalwa ngakalali bagcwala amathapha thuko nedam labo khaka dediswa abantwana sijapa japa amagethi sino cross ohanda ngathi sodakashembe siyakhandela sidalina nja Hangbas baphuma futhi bayingane Oso ikuglish indawo yokuphuma ingane I was raised in the gutter of my life Was kinda hard and my father was a hustler Selling it to hustle hard Angibaphendula insipho mase ngibaxovaxova ngibahop Babhugabhuga ngibasotha ngiphethe nenkembe umasotha Ngiyazama ukuyiphansi Dimoni liyanqaba lithi angibavala Ngivule mvale kumatshe nabo konkane bagcwale yebo
Dabu tsotse ngempela
yebo
Dabu khata ngempela
yebo
Ungene ukungonanga
akani njalo
buka ngo 2 chord net down
yebo
dabu tsotse ngempela
yebo
dabu khata ngempela
yebo
ungene ukungonanga
akani njalo
buka ngo 2 chord net down
yebo
dabu tsotse ngempela
yebo
dabu khata ngempela
yebo
ungene ukungonanga
akani njalo
buka ngo 2 chord net down
yebo
dabu tsotse ngempela
yebo
Dabu khata ngempela
yebo
ungene ukungonanga
engani njalo
buka ngo 2 chord net down
yebo yebo yebo
engani njalo
buka ngo 2 chord net down
yebo
exclusive real cool
yebo